single, single. Watching my love, love, bite, love, bite. Why you was it for single, single? Walking on and now it was it, was it? Ukitu mea nyumba bingi bingi Itofuni kipini shanga bangili Nani pagami kiwili wili Tukiwa wawili 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 Miundo kiindi chori chori Napyojua kulisa gya kachiri Nani pagami kiwili wili Tukiwa wawili 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 Maonyesho na vyo dondosha Kapota boki unobambucha Wamera ukamini likesha Walikutaka waka kukosa Dondosha
Idondosha yo Sindimba chakacha, ndumange kapuka, wali dondosha Fanya kunicha chafya, nizidiwe huka
Nyonga umechaliwa, kakupa mama Utamu sukari ya miwa, uko mwanana Weli umetunukiwa, we mwanalane Kumesha wanokufizia, waonyesha
Highway Ngan sogeze highway ni sebenze benze highway haya jibebe bebe highway fanye una dege dege highway ile geze geze highway
ndosha ndosha yo ndosha yo
ndosha
ndosha yo ndosha ndosha
yo ndosha
ndosha yo ndosha yo
ndosha
Minataka nichungulie
Nichungulie Inama nichungulie Nichungulie
Inuka kwa juu tetemesha
Nichungulie Inama nichungulie Nichungulie
Kama unatwanga unapepeta
Nichungulie
Ipe ni
lambe
Mamlambe
Nchungulie Kuna mani chungulie Nchungulie
Ipe ni nyonye